This is soldier Akrim and Rich, I'm Toto Hippo. Alongside 50 caliber original fine maneuver, we conquer. Pass!
Usijali kweli utapata, unajua wale watajiri wa ukweli hawatupendeze, wanataka wakulipe kidogo ile kesho waweze kurudi. Omalize kazi ya kwake, ningeomba soja usiende, rudi tufanye mo ile, yani kidogo kidogo ndio yako kweli utapata.
Wachi tukola tufuna betu kola dene bakola ne bafuna, tukola tufuna betu kola dene bakola ne bafuna. Soja mbuza kola tufuna betu kola dene bakola ne bafuna, tukola tufuna betu kola dene bakola ne bafuna. Soja akazengenda pivamu akawala yezengenda pivamu, mama wange bona bagambe. Soja akayagenda pivamu, tata wange kibito bagambe. Soja akayagenda pivamu, Prince David bona bagambe. Soja akayagenda pivamu, nzengenda pivamu, akawala nzengenda pivamu, daira nzengenda pivamu, akawala nzengenda pivamu.
Neda 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 neda, aka usiende kweli utarudi, tufanye mo oh, yani vile ukipata yako kidogo yako itakusaidi. Ule vile watoto watasoma, hata vile kwa duka kudai, kwa sababu vile wanajua kwamba vile unapata kidogo. Soja usiende, utarudi tufanye kidogo kidogo.
We work hard as a kid's success.
Oh, oh, see, and the query.